ngilalele nathi ngathi uzosifakela ibhati ushelingane ncane asifuna amabhati bhati ubange inkulumo sibhali thanda mafayiti mongaphuzanguraiti asifuna amabhati bhati